lorsque la France a décidé effectivement de suspendre ses opérations.
Watubo leydi France bami aniya wutude gollidalla hakkunde mayri e lanmi Mali o mimi jaati hala muɗum leyko holitiko leydi Mali ndi yo hewtindi ndimako muɗum ndenno kambar ɗum indi hani fiide dabere gollidalla e pamatoɓe hewɓe ɓur fof fewde e kabaru ndenago kaɗo haala Sugel latto sababu leydi France ndi ƴewta sifa gollidal ndenako muɗum leydi Mali ndenno hankasen leydi dental aniya golle ɓamete ka siki wala kuteji goɗɗi yiyete e muɗum saabi ɗum latto sababu lamkoɓe leydi Mali ɓe fiya dabare gollidde e woɓɓe banggal kabaru ndenago min taƴuru jaati dabare muɗum kadi ɗo fiyama gollidal woɓɓe huntente hoore yalla kabaru ndenago leydi ndi na fewa wondaka sanne hakkillo ɗiɗo haalaji ɗi fayso gonga basal kedde andaru ndu huntende hoore ndenago leydi Mali ndi e basal li France ɗumno banggal muɗum ka hana fe ittan juuɗe meɗen e ɓeɗo pamatoɓe ni enne le leydi Mali ɓe goni fayso koɓe golli ko fewali andani wiide yo batte enen e mbasi tafon banggal jogola bonɗo laamu uji amen ɗi min naati ka ɗo tiɗalla hakkude leyɗe kay yo ɓuuri foof banggal saria gollidal ngal dogata soni ene jiiɗi heddiɓeɓe jogoro kabaru meɗen sooboyi ana hani ene koye mumen gaɗen sooboyi eko gatten fiide dabare no larmi meɗen wawata hinnade ndenagu dow leydi ndi foof kabaru keɓe e kañe ɓiɓɓe leydi ndi e kañe ɗumno ndenagu ɗa hanni laatade ko donta nden ndenagu leydi Mali latto hakkika
pour que la sécurité puisse être vraiment une vérité au Mali.